climb pressure. Yeah, J-Act, komye wokati banji bampulira ndi wakabi ate banji banjulira nze bwe nali omutonzi mwana tebampita junior abanzala wange kati banji bankubira ngezaako naye banji bantulira neetereza naye banji bansulika airplay twagifuna nga abapresenta bajjukira nfumba kati natero bajulira I don't hold back ze mwana nkwatulira UG hip hop family wakigenza mulina mweno period flow ndabika nzagirina bebyolowooza mike yazigidi anagirina I don't care if you close the doors fe twegulira agadi amagi kati ze zikookolima 90 stranger nti sente nzeekolira drip yenze nango lusi nesobera family member ya gambo mwana ono yewulira alabika yansanga ku radio nga newulira airplay twagifuna nga abapresenta bajjukira nfumba kati natero bajulira ak applying pressure applying pressure yeah applying pressure J-Ack yeah.